mwami wange yakola bye njagala yafubye kunsanyusa kankwebaze nsimye oba mwami abantu balimba olumala otufuna bamanyi okutuka okunyanjula naye kale ekindeza essuubi nekindi gyoli na beeni mubasibyeko supagulu tenera biwete leka nkwewe omwami obalaawe kyokoze okikoze ndi mukyala wo oli mwami wange ekijja kijje emijja ku mwetali saagalayo yenna nsumbuwa gwe luba lugendo ntuuze kimanye kwensibidde yenkwe onyanjudde kiwete yadde byolesa bingi kankukakase kumpisa zennyendo kukulakoja kumonsentera
DMS Records.
Tebali twala nane sobi yanze kwamu na ye mukama chikoze ansije kuninga taponya basekera telate wani basinga wani basali badde chino chendi sebitya kumwetali sagala yo yenna nsumbuwa welu welu gendo ntuze chimanye kwensi bite yekwe onyanjude chiwete yadde byolesa
Sinja kumaswaza,
sinja kumaswaza,
sinja kumaswaza,
sinja kumaswaza,
sinja kumaswaza,
sinja kumaswaza,